Enyanam ne adofonom metiamu ewe ngirade Yesu Kristo dimu meeting the events ewuku me ye preacher ewo obosomase Church of Christ me sanso eye beneficiary of Rescue Ghana Mission meje dise umududone nimjumetia Rescue Ghana Mission edi ema sofwa ewo nkuru nkitiwa emu no se Rescue Ghana feed medi ase se wobeboa eye preachers anase mpakafua ewo nkuru nkitiwa emu no meka won awade won se ase no ehu na obusum biara no minye bibi efi eye Rescue Ghana meka se eye sika sem afem asafu ameda ano eye obosomase Church of Christ ano asafu no esha ase ewo 2013 November 24th eburi asafu ena ekubue asafu yi me ameka sei mi te eburi enti mitwa kwan ekɔ obosom ase mmere ne biri nyinaa emu na dwumadi a na medi nyinaa no na akatua eni mu ɛsiane sɛ na asafo no esua na sikasɛm nso ɛwɔ fam nti kɔpem sɛ Rescue Ghana Mission ɛbae sɛ obeso masen aboa me ɛwɔ dwumadi emu asafo no yɛ nyinaa yɛ 37 yɛ ne mmɔfra nyinaa mpanyinfo 22 ɛna mmɔfra 15 mpanyinfo no mu nkyekyɛmu ni mmarima 10 ɛna mmea 12 yɛn average giving 100 cedis na sɛnea mo nyinaa mo nim no ɛyɛ nkuro nketewa mu no sɛ obi wɔ mu na mpo sɛ onya adwuma a na waafi kuro no mu ɛkɔ kuro kɛse mu yɛ haw kɛse ɛne mene mo kasa yi yɛn secretary adwuma de no akɔpue takorade na assistant nso wɔ adenta a ɛno ne nti no ɔntumi ntae ne yɛn nhyiam ne nyinaa nso yɛ adwumasɛm yi ara wɔn a wɔwɔ hɔ no dodow no yɛ akuafo adwumasɛm nhyɛ da nyɛ papa bi nti ɛma sikasɛm nso ho yɛ den ma yɛn na Rescue Ghana Mission ɛbɛɛ mu sɛ wɔbɛboa no wɔn aboa me bebree ɛwom nea wɔde ma no ɛsade nanso aboa me pii ɛnyɛ sika nko na wɔde ma yɛn ɛwɔ mu a wɔorganize seminar ɛtumi ma yɛn ma yɛkɔ kusuade ɛnam sɛ seminars a wɔorganize ma yɛn yi mu no ɛnam bɛhu sɛ ɛde sɛ nimdeɛ a mede ɛkyerɛade sɛ ɔsɛ mpakani na ɛte sɛ mepɛ bi ka ho enti misusu yɛ m'adwene sɛ mɛkɔ Bible school na ɛnum no mebɛkɔ Bible school 2 years ɛyɛ full time ɛwɔ Southern Institute of Biblical Studies a ɛwɔ Dobro ɛyɛ Accra Nsawom Road a mede m'adesua ɛbɛɛ wie last year December mu anuanom ne adɔfonom ɛnyɛ Rescue Ghana Mission mmoa yi a anka sukuu no mintumi nkɔ ɛsiane sɛ megyaw me ho kafo ne me mmofra na mekɔ akɔtena baabi for 2 years no na ɛmu yɛ den nanso Rescue Ghana Mission mmoa yi kakra nkakra ɛba no megyinaɛ no so na metumi de boa afie ma mekɔɔ sukuu yi Rescue Ghana Mission IB Amam. Na mede nase kese ema Rescue Ghana Mission mpenyinefo ni titiru Brother Lord Asante se onya asajuni se so yibribide buwa asempa kafu e wunkuru unkitiwemu saransona usu elders awadi jumedi ibayeno wansu usu umu wonga buwa mibibri meni asempa kafuwa eka unina wonga buwa ye enye wonga angabe pia metimi ako disisi angamintimi enkutu ho fise se wuko ye juma beba no wabri adisunya kura na enwe edin nenso se weni debribi so so obo sumu sabeke bribi dia unuma weye kura utu miti te oso isa nse ubitimi enye bribi nso de abuwe fi inti na asinku enamede ema Rescue Ghana Mission impe hinefu afei mua mubuwa yen eyen safu akuruwe buwa eni ankura ankura ebuwe nina ansono yeda mu ase ewo jume tia mudi muhu asimse mube buwa yen yi emu na mayeno eso meni se obusumbi anu mutumi etibribi edibe buwa eye Rescue Ghana Mission na yensu yensa itumi ekebi sara nso ena mua mumuwe bida nebia mwajri muu eye mubasase bia jimetie Rescue Ghana idino inyano kwarano mijina haka eshe mungkwanse mumuwe ne jumedi ah eye nukware se Rescue Ghana Mission apa wasempa kafu bia washe wong mepi wani yeshi ya wakase ya sempa kafu ni bebre ewechi ya wansu wehi ya mwa nense sana se sika ementi no ema wunti mi enfa wanka mu enu yanom ni adofu nom misre mwewe inge radi Yesu Kristo di mu mede mkoto usre ena esre mu se mungu asempa kafu wa ewe mkuru nkituwe mu mobo na mumu wa Rescue Ghana Mission jumedino na ema yansu yentumi eni jumaa yedi ewo inkuruon kituwe muno inkuruon kituwe mwe jumaa yano eedin yefano eisi kasemu a na anzu miwarishimse mutie mini mubijina enoso edi ababe buwa jumedino maha obi adwene mu inyeno kesene se bia na Rescue Ghana Mission mpenyefo ejije sika no a wonfa ema yen wode ema yen enu nti se upe me ya meka se mechi kwang a medikan atre bebia mesom no wo obosumase wo kwapm nof na se wunye du obosoma se a wose obesi ewo NKH Junction wo afese obesra ye nhwe ne nhu no kware ewo ne hwekan mu no wose wo NKH Junction ade bra we nim kakra bi we mu Church of Christ signboard se wunhu eno a follow direction no na obenante o beye 1 minute ayabe 1 minute walk na wedu baby a yesom no ewo obi uncompleted house mu obaba bi huyen ewo ho na etumi nso edi adanse se ne ayeka no eye nokware afi nso se bi a uhia me number na webi sami ehu nsem enso a me number ni 026 96 0263 96 53302 se muhu ya mobo na mumu a rescue Ghana jumedi ya audi na ebi nso yen aye wo nkuru nkitwe mu no eso wa wonye ebi da no eso kitwe bi ensa kakra bi a obenye bi ya eye 1 cd 2 cd so ni a obenye bi a bitime de aboa jumedi no saranso na mu amboa no nso ye damasi ewo ni amaye bebi biara a mu yi sika no efi Erade enhye mane mu Erade nkoso esesram munyuma amuye enkoso na dane de nyina no muntumi nyabi